Bandugu Digital.
Check it out.
Oh na.
Bandugu busy.
Oh na 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 na.
Watu wana kupenda.
We are go physical.
And watu wana kupenda.
She a digital. She a like Bandugu Digital.
Watu wana kupenda.
We are go physical.
And watu wana kupenda.
She a digital. She a like Bandugu Digital.
Kwa uzuri umempita senyorita, senyorita, uko tofauti sana mama sita. Rangi yako chokoleti, umepima una veti, hukukosa mistaki, uwa na mini kupeti peti.
Najitokeza kukupenda, kisha iva niwe tunda, niwe Adam.
Watu
wana kupenda.
Oh, sote tuna kupenda.
We are go physical.
Yani watu wana kupenda.
Oh, na 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 na. Oh, tuna kupenda. Wakinunaga anakosa, kinaga ubaga unanikosha. Nime nyimbo kama radio, unikanyage kama radio. Nime sote mbaga pambio, usiniteze kama mwenzio. Nitapunguza mbaga mitikasi, nitaacha kuvuta ganyasi. Nitakuficha kama armasi, na kupenda zaida raga mafi. Baby mama sita, you're my senorita.
Watu wana kupenda.
We are go physical.
Yani watu wana
kupenda. She a physical, she a like Bandugu Digital.
Watu wana kupenda.
Kama natoka Atlanta, Georgia. Mas we do na fanya mina noga, mina koga, mina bonga. Napenda vile we unasonga. Napenda vile uko smooth, you can vibe with my ninjas. Vile hujishkina una time ya kuringa. Napenda vile, vile uko na vibe mama. Hata bila joint niko high sana. Sana, vile umefungashia. Agana nisi kwa jina. Wino modo modo.
Wino modo modo.
Wino modo modo.
Watu wana kupenda.
We are go physical.
Yani watu wana kupenda.
She a physical, she a like Bandugu Digital.
Watu wana kupenda.
We are go physical.
Yani watu wana kupenda.
Oh na 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 na. Oh tuna kupenda.
Jitokeze. Una tokelezea.
Jitokeze.
Tokelezea.
Jitokeze,
tokelezea.